Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maramutse nchuti bakunzi muzindukanye natwe mu igenewe vyeno genekerezo rya mbere ukwezi kwindwi muri 2018 mumva ku mirongo migufi ya shortwaves kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ijwi rya Amerika turi kandi no kurubuga rwa internet kuri web itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu. Ibiganiro vya kino gitondo biremeshejwe na Jewe Diana Ninahazu. Muti twabateguriye iki turaza guhera ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari aza guhava kurikirwa n'ikiganiro ejo saa 12 aza ko ari dusange ijambo. Amakuru tuwafitiye tuyahere mu Burundi aho kuri no wa Mungu imyaka 56 irumanye igihugu cikukiye. Umugambwe Iprona warondeye intayo kwikukira bemeza ko Burundi bwikukiye naho hari akagihazi. Ni mu gihe misa wa Nyafrode Buho babona ko hikukiye akarwi k'abantu bake. Inkuru irambuye numenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Bujumbura Raymond Zimana.
Umugambwe w'abadasigana Iprona ari nawo warondeye iyo nayo kwikukira mu mwaka w'1962 baremeza ko Burundi bwikukiye. Abeli Gashatsi afatira ko igihugu cy'u Burundi kirongowe n'abarundi atari abanyamahanga.
Icyo dushima nuko Burundi bwikukiye, Burundi burafise izina mu makungu, n'abarundi ntibatunganya ibijyanye n'intwaro y'igihugu. Turemeza neza ko ubu ibijyanye n'igihugu bitunganywa nabi na bene igihugu, ubu twarinjiye mu ntwaro ya demokarasi aho abarundi bitorera bararongora. Ibyo nijo kwa Gasore yifuza. Igisigaye nuko aba batsinze amatora bogerageza gutwarira bose. Muri make twavuga ko intahe twarondeye ihari, ariko uko umugano umugambi yavyifuza haracara agahato.
Muri sa banyafrode bubo bose uko babibona uyu mugambwe wemeza ko abarundi batari kukira koko. Leon Zingenda Kumana cegera curongo uyu mugambwe avuga ko hikukiye akagwe k'abantu bakeyi mu gihe isinzi ry'abarundi babayeho nabi kandi batizegembya mu gihugu cyabo.
Ukene turimo inzara ihari, ubushomeri burimo, ubwo ngo twari kubiye gute ntandaye kwikukira rero ihanganye mu gihe abarundi ubwacu nyene tutarashobora kwitunganiza iby'igihugu tuba tugwa ngo n'abakoroni kandi bakabatudaho. Nuko ajya abantu badafatanye mu nda bamwe bakicwa, abandi bagafungwa, abandi bakangazwa. Tukirirwa dutozwa amahera ku ngubwa kumwe abakoroni baba birirwa batozwa magini ngo aho bakurikiwe kuwa kuri ngubu ku numva novuga ko bikukiye ndandaye no kwikukira hangama kuyamara kagira ko itora kubera kari bikukiye.
Muri uyu mugambwe babona ko intayi y'ukwikukira izo shinga imizi mu gihugu cy'u Burundi mu gihe agateka k'abanyagihugu mu butandukane bwabo kubahirijwe.
Icya mbere twokorwa ni uko twubahana ubudasa bwacu. Ntihagire umuntu asubira kuzira ibyiyumviro byiwe, ntihagire umuntu asubira kuzira ubwoko bwiwe, ntihagire umuntu asubira kuzira igitsina cyiwe, ntihagire umuntu asubira kuzira idini byiwe, ntihagire umuntu asubira kuzira kwa kenye. Aho niho honyine tuzovuga tuti turangana imbere y'amategeko twese twarikuka. Igitunga by'igihugu byose abikanwa ku buryo gishikira abanyagihugu hasi.
Mu mugambwe wa Gasore, umugambwe w'abadazigana Iprona naho bemeza ko Burundi bwikukiye, nabo hari ibyo babona byo kogwa kugira iyo ntayi simbatazwa
intwaro ibereye abarongoye igihugu bakagerageza gutuza bakaboko, gutuza igiturire, bakagerageza kubahiriza iyo ntahe mu gutunganya neza amatungo y'igihugu. Inzara iri mu gihugu ikagerageza ikagwanywa, tugasaba ko abarundi mu mutandukane bwabo nko kwa Gasore yari yabigerageje ubumwe tumaze gushika ko bugatsimbatazwa maze barongo igihugu bagakomeza n'imigenderanire myiza n'ibindi bihugu. Muri icyo gihe intahe twaharaniye ntacyo tubuza igatsimbakara.
Intahe y'ukwikukira yabonetse ku wa mbere ukwezi kw'indwi 1962 irondowe n'umuganwa Rodoviko kwa Gasore. Uyu nawe akaba yagandaguwe kwigenekerezo rya 13 ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1961 atabonye icyo yaharaniye. Mu gihe uyu munsi mukuru ku gihugu cy'u Burundi wohimbajwe ku munsi w'Imana, uyu munsi uzotuhimbazwa ku munsi wa mbere igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'indwi mu gihugu cyose, kuko uyu munsi w'Imana usanze ari uw'akaruhuko. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
U Rwanda naho inyuma y'imyaka irenga itatu imigenderanire hagati ya Kigali na Bujumbura itifashe neza, abanyagihugu babadandaza baba mu micungararo y'umupaka wa Ruhwa ni murengerazuba bw'u Rwanda bemeza kwa gahombo ari kanini.
Imyaka ishize isaga ine leta z'ibihugu byombi ni ukuvuga u Burundi n'u Rwanda zidacana uwaka. Ubuhahirane n'ubucuruzi bwarahagaze kugerayo no ku bacuruzi bato baturi imipaka bambutsaga ibicuruzwa bike bike bagana amasoko ari hafi y'imipaka y'ibihugu byombi.
Igitebo bitewe n'ukuntu nyine hari igihe nk'urugero iyo cyuzuye neza abasha kuguhereza nk'amafaranga 200 rimwe na rimwe ariko hariya w'icyatanu bitewe n'uko nyine isoko ryagenze uwo munsi ntabwo buri munsi nyine ariko nyine bahora baguhereza.
Aha ni mu isoko rya Bugarama riri ku birometero bitarenze bitatu uvuye ku mupaka wa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Turi neza acururizwa imbuto ni ku munsi w'isoko ariko biragoye kuba wabona umucuruzi waturutse i Burundi aje kuremera isoko. Ku bacuruzi b'abanyarwanda ho umupaka urasa n'ufunze.
Twebwe dukurikije uko tubibona tubona hasa n'ahafunze ntago bakemera hari umuzigo uvuye mu Rwanda utambuka ku mupaka ni Burundi ntibemera hari umuzigo usinahangana. Imbuto cyane cyane nkatwe nizo ducuruza zaturukaga i Burundi, indagara, imikeke byose byaturukaga i Burundi, none kugeza uyu mwanya ntabyo.
Ku baturiye umupaka wa Ruhwa ibura ry'ibicuruzwa byavaga mu baturanyi b'Abarundi cyane cyane ibikomoka ku buhinzi ryateje izamuka ry'ibiciro kuri bike bibonetse ariko nabyo kubibonera abaguzi bigakomeza kugorana kuko hari n'abitabiraga isoko rya Bugarama bakuruwe n'ibivi Burundi ubu bahinnye akarenge.
Kubise kubera ko nta kazi byazara ntabwo bikiboneye abarundi barazaga n'abashoramari bakaza ari benshi amafaranga akaboneka abarundi barahagaze n'abashoramari bari hagati dore imbuto zera mu Rwanda kuntu zisa i Burundi heri ronje ringananga na gusa uwarireba wese akagura ariko umushoramari arareba utu ni udukingura ndatujyana hehe niyo mpamvu twebwe baconje b'abahano twayatayemwo.
Ingaruka z'iyi mibanire idahagaze neza kuri ibi bihugu bituranyi zirarenga no kubuhahirane kuko n'abafite abavandimwe mu Burundi kujya kubasura bagenda bikandagira.
Kumusura wajya ufite resept pass ariko ntiwashobora y'ubucuruzi urugendo uhita ugaruka nyine kumusura yabubonye baguteye baguhaye jeto ubundi bwoba uhita ugaruka wirinda kuguma bamusuranye bukagaruka
kugera ku mupaka wa Ruhwa ubwawo. Ku munsi nk'uyu w'isoko waba kugaragaraho urujya n'uruza rw'abaturage bambuka bava cyangwa bajya mu Rwanda kuri ubu ibyo bisa n'ibyahagaze nubwo abaturage ari byo bifuza kugaruka mu buryo kw'imigenderanire y'abatuye ibihugu byombi byakomeje gushinjanya gushyigikira abahungabanya umutekano kuri buri ruhande bisa n'ibitari hafi aha. Ibi bigashingirwa hanini ku bibazo bihungabanya umutekano bikomeza kuvugwa muri tumwe mu duce twegereye imipaka u Rwanda ruhana n'u Burundi turimo n'i Bugarama. Ikindi kandi abategetsi mu nzego z'ibanze bakomeza gusaba abaturiye imipaka kwigengesera mu ngendo bagirira mu Burundi birinda kunyura mu nzira zitazwi. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, ku mupaka wa Ruhwa mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Barakoze abanyamakuru bacu mu Burundi no mu Rwanda kuri ayo makuru badutororokanirije. Ndayibutse ko mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika risamina na Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu kanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo.
Ibi byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Iki ni ikiganiro ejo.
Amateka yerekana ko u Rwanda rwaranzwe na politiki y'ivanguramoko mu kinyejana cya 20 ku buryo yaje gukura kugeza ubwo agejeje igihugu kuri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mata. Abarenga miliyoni bahasize ubuzima bitijwe umurindi n'imbaraga z'urubyiruko rwateguwe kandi rukanakangurirwa urwango. Ese muri iki gihe urubyiruko by'umwihariko abari mu ishuri bakwiye gukora iki kugira ngo bavashe guhangana n'ibintu bibangamira amahoro mu miryango bavukamo cyangwa se ku ishuri aho biga ndetse no mu muryango mugari nyarwanda? Uyu munsi rero mu kiganiro ejo turaza kwibanda ku gikorwa cyabaye ku mpera z'iki cyumweru aho umuryango Ejo Youth Echo kubufatanye na Never Again ikorera ihuye ndetse na Vision Jeunesse Nouvelle igirubavu bahurije hamwe abanyeshuri bo mu bigo 13 mu mujyi wa Kigali mu gikorwa ngaruka mwaka gihuriza hamwe urubyiruko mu mashuri yisumbuye bakaganira ku nsanganyamatsiko iba yateguwe. Insanganyamatsiko iyo kuri inshuro iyo yagiraga iti amahoro atangirira muri njye ese niki nakoresha umwihariko wanjye mu guhangana n'ibibazo bibangamira amahoro mu miryango yacu ku ishuri aho twiga ndetse no mu muryango mugari nyarwanda. Muri iki kiganiro tukaba turaza kumva icyo abanyeshuri bigiye kuri bagenzi babo ndetse tunasobanukirwe intandaro n'akamaro k'iki igikorwa ku muryango nyarwanda. Namwe tugiye kubana muraza kudusangiza ibitekerezo byanyu ese mubona hakorwa iki kugira ngo amahoro yimakazwe aho dutuye. Tutibagiye kandi ko turaza no gukoresha nimero 0728028232 mutwoherereza ubutumwa bugufi ndetse n'imbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram aho mushobora kutubona mushakishije ikiganiro ejo. Nje mugiye kubana muri studio amazina yanjye nitwa Hussein Kayitare mbagezaho ikiganiro gihagarariwe na Roger Nigena mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Tubahaye ikaze mu kiganiro turi burambure mu kanya gato cyane.
Kurikirijwe iry'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Amahoro atangirira muri njye niyo ntero mu gukangurira buri wese ko afite uruhare mu kubungabunga amahoro ese hakorwa iki kugira ngo aya mahoro asigasirwe kandi nagerwaho arindwe mu buryo uburambye. Reka dutangire ikiganiro twumva cyo bamwe mu baturage bakora kugira ngo bimakaze umuco w'amahoro aho batuye. Iki ni ikiganiro ejo mukurikiye kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikintu cya mbere nkora ni ugusenga Imana kuko Imana burya ariyo ishobora byose igacengera mu mitima y'abantu ikabumvisha ko bagomba kugira cyane cyane urukundo. Ubwo njyewe iyo maze gusenga Imana sengera mu mutima wanjye ndushaho no kubwira abantu yuko mbere ya byose bagomba gushaka inzira y'Imana, ariko noneho nkagerageza guhuza abantu mu bibazo bafite nkabunga mu bibazo bafite kugira ngo amahoro abashe kugaruka mu muryango.
Icya mbere numva wakora nabanza byonyine nanjye nkimika amahoro nkirinda kuba nashwanana na mugenzi wanjye mbangamira umutekano. Byumvikana ko ubonye n'abantu barimo gushwana nawe wabakemura. Ni ukuvuga ngo nsanze nk'abantu barimo barwana ndabakiza, icyo ni icya mbere ndabakiza, hanyuma nkabumva nkumva icyo bapfaga nkasiga mbunze.
Ushobora kutabahuriza hamwe kuko ntabwo byahita byoroha guhuza abantu bajyanye amakimbirane ku ruhande ku mpande zombi ngo babonere icyarimwe kuko buri wese aba arakaye cyangwa se atanifuza guhana na mugenzi we. Ariko ikintu ukore wabashije kubamenya ukamenya izo groupe zombi cyangwa abo bantu bombi umwe ku ruhande ndirugura musanga ukumva igitekerezo cye ukumva icyo ashinza mugenzi wiwe ukumva nyine kimubangamiye wamara kumwumva ukaba wasangana wa wundi nawe ukamuganiriza ku ruhande rwe nawe ukamwumva. Ubashije kubumva bombi rero wowe ku giti cyawe ushobora gutekereza ikintu wakora kugira ngo ubunge.
Reka dushimire abaturage kuri byinshi badusangije, bityo nawe kuri iki kiganiro ejo niba ufite icyo ukora ugamije kubaka umuco w'amahoro igitekerezo cyawe gihawe ikaze mu kiganiro ejo. Reka ducunguze uburyo umwete maze tunyarukire kuri King David Academy, rimwe mu mashuri yisumbuye mu mujyi wa Kigali ahahurijwe abanyeshuri bo mu bigo bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali. Mugenzi wacu David Hitimana yaganiriye na bamwe mu banyeshuri bitabiriye iki gikorwa, igikorwa cya Public Speaking and Exchange, ibi bizwi nk'ibiganiro mbwirwa ruhame.
Aba ni bamwe mu banyeshuri bitabiriye ibiganiro mbwirwaruhame bitegurwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije n'indi miryango itegamiye kuri leta yimakaza umuco w'amahoro nka Vision Jeunesse Nouvelle na Never Again Rwanda.
Iki ni igikorwa cyiza cyane turagikunda turi benshi kuko tungukira ubumenyi bugiye butandukanye, wiga kuvuga mu ruhame, ubona abandi bagenzi bawe mukaganira ku bintu bigiye bitandukanye, kumva ibitekerezo byabo ndetse n'ibitekerezo byawe ukabitanga mukabasha kungurana
bitekerezo
it's impamvu nitabiye iki gikorwa cya public speaking nuko cyavugaga ku mahoro kandi nziko twese dukeneye amahoro muri twebwe hanyuma ikintu byamfashije nuko ngomba kuguma nigisha abagenzi banje ku mahoro kuko twese dukeneye amahoro
kuwa 24 Kamena umwaka w'2018 nibwo abanyeshuri baturutse mu bigo 12 byo mu mujyi wa Kigali bahuriye mu kigo cy'ishuri cya King David Academy maze baganira ku nsanganyamatsiko igira iti amahoro atangirira muri iki aha kandi aba banyeshuri barakomeza batubwira ibyo babona ibangamira amahoro mu miryango ku mashuri ndetse no mu muryango mugari n'icyakorwa kugira ngo hatabaho ibibangamira amahoro
ikimenyane kibangamira amahoro hari nk'iyo usanga wenda umwarimu umunyeshuri muhanga akundwa cyane mu kigo kusha wa munyeshuri ushaka kubukora cyane bigatuma rero abanyeshuri bamwe na bamwe cyangwa se n'ongu wakoraga cyane acika intege cyangwa se ubona ko nta cyazi agera uko nta muntu umwita
murakoze ikingenzi mbona mu muryango nuko ababyeyi bajya baganira n'abana babo bakarebera hamwe ibibazo bafite mu muryango bakabasha kubikemura bose hamwe nawe bibangamiye byo ngombwa ko rero bibangamira hari gihe kugira ngo ugere ku mahoro ubanza kunyura mu bintu bijye bitandukanye bibi kugira ngo ugire icyo ugeraho
nyamara ngo nubwo abanyeshuri bishimira umusaruro bakura muri ibi biganiro mbwirwaruhame bamwe mu barimu baje baherekeje aba banyeshuri ngo basanga cyari igikorwa cy'ingirakamaro kandi gifite aho kizageza ibigo byabo mu kubaka amahoro arambye mu rubyiruko ibi ni by'Imana Chantal ndetse na niyo twizera Darius bahuriraho reka ibindi tubumve
bizafasha byinshi kuko tukimara kumenyeshwa insanganyamatsiko y'uyu mwaka yuko amahoro atangirira muri buri muntu ku giti cye kwaje kubona yuko buri muntu wese yaba umusemburo w'amahoro ahaba ahakorera aho mu muryango ndetse no mu muryango mugari w'igihugu cyacu ubu rero icyo bizafasha bitugaragariza neza ko ababana ari intangiriro yo kwaba kubaka amahoro muri bagenzi babo cyangwa se natwe mu bo dukorana
umwihariko nagarukaho w'iki gikorwa ku banyeshuri birahura cyane n'amasomo yabo biga buri munsi kuko iki gikorwa kiri mu bitumye aba banyeshuri bashobora kubasha kwagura ubwonko bwabo no gutekereza cyane bagatekereza kure bityo rero no mu masomo yabo n'ubundi bakenera gutekereza
kwibumbira mu matsinda y'amahoro ndetse no kurwanya ikibaho kiva kikagera cyose iyi niyo ntero y'aba banyeshuri bitabiriye iki gikorwa cy'uyu mwaka aha kandi barakomeza batubwira uruhare rwabo nk'urubyiruko mu gukemura ibibangamira amahoro mu miryango ku mashuri ndetse no mu muryango mugari
kuba twaje ahangaha bivuze ko twabaye intumwa z'amahoro nitwe tugiye kuganiriza abagenzi bacu cyane yuko twe imbaraga z'igihugu kandi zubaka z'ejo hazaza ni ukuvuga ngo nitwebwe Rwanda rw'ejo turabanza twihugure twigishe bagenzi bacu bityo ababyeyi bazahinduka kubera twebwe ndetse nibyo tuzaba twashyize mu bikorwa bizatuma u Rwanda rw'ejo ruba uruzira amakimbirane
uruhe rw'urubyiruko nuko tugomba kumva yuko amahoro atangira kuri twebwe kandi tugomba gutanga ikintu dufite arundi rero rwanjye nagira inshuti zawe wazihindura abo mukina nabo musengana n'abandi bantu bose mushobora kuba muhura mu ishuri badafite imyitwarire myiza cyangwa se kuri ibintu byateza amahoro make
urare rw'urubyiruko rwo ni runini ko tubizi ko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu rufite uruhare runini ushobora guhindura umuntu kandi urubyiruko akenshi icyo rwigishije nicyo rufata rero rufite ikintu kinini cyo gukora kuko mu gihe urwigishije icyo nikikarufata no kugira ngo bakore ikintu bagikora neza rero iki kintu bakora ni ukuguma bavuga amahoro bakasakazana muri bagenzi babo
reka twizere ko ibyo abanyeshuri bapfuye muri iki gikorwa bakomeje kubisangiza bagenzi babo batabashije kugeraho iki gikorwa cyabereye mu gusakaza ubwo ubutumwa
kurikirijwe iry'urubyiruko mu kiganiro ejo
iyo abana bageze muri ibi biganiro bya public speaking and exchange bashyirwa mu matsinda ku buryo buri umwe ahuzwa n'undi batiga ku kigo kimwe ubundi bagahabwa umukoro wo gukorana n'itsinda reka noneho dukurikire ikiganiro twagiranye na Kanuma Pierre waruhagarariye iyi gahunda ya public speaking and exchange adusobanurira iby'iyi gahunda
ibikorwa nk'ibi bya public speaking birategurwa nk'umushingano za Ejo Youth Echo mu rwego rwo guhuza urubyiruko ruturuka mu bigo by'amashuri bitandukanye bafite insanganyamatsiko bari buhurireho ndetse bakayiganiraho insanganyamatsiko y'uyu mwaka iravuga ngo amahoro atangirira muri iki no ubuhe buryo bw'ubuhanga ashobora gukoresha kugira ngo mpagarike cyangwa se mpindure ibibazo bihari mu miryango mu mashuri ndetse mu muryango mugari
ishobora kugiti cyawe ubona ari ubuhe buryo bwakoreshwa kugira ngo mu gukemura
kuvuga ibibangamira amahoro mu miryango yacu cyangwa se mu mashuri ndetse no mu muryango mugari.
Amahoro abangamirwa n'ibintu byinshi, ariko uburyo bwo kujya gushaka inzira nziza y'amahoro ntabwo ari bwinshi. Yewe ntibwarenga bubiri cyangwa butatu, ariko ubw'ingenzi ni ibiganiro, ni naho byose bitangirira. Iyo ibiganiro bidahari, na ya nzira yindi biragoye ko yaboneka. Abandi bavuga intambara, abandi bakavuga ibindi bitandukanye. Zose ni inzira zishobora gukoreshwa, ariko iya mbere niyo kujya mu biganiro. Kandi ibiganiro ndibaza ko ari ikintu cy'ingenzi urubyiruko rukeneye, kugira ngo bahere mu babyeyi baganira, bazamuke ku ishuri baganire nabo bigana cyangwa se abarezi babo, ndetse no mu muryango mugari bashobora kuba bashoboye kuganira, noneho akagaragaza ibibabangamiye, basaba kubonerwa ibisubizo. Tumaze imyaka itanu cyangwa itandatu turi mu gikorwa cyo gukorana n'urubyiruko kugira ngo duteze twimakaze umuco w'amahoro, tuwuteze imbere. Cyane umusaruro urahari. Dutangira twatangiye byitwa debate, niyo forma yari iriho. Tumaze kubona yuko urubyiruko rusa nkaho rurimo guhangana, tunaganiriye nabo dusanga dukeneye guhinduka tuve muri debate tujye mu biganiro, cyangwa se mu gusangira ibiganiro, kugira ngo buri wese yisange mu kiganiro kirimo gukorwa. Tuva muri debate tujya muri exchange. Mbere twakoranaga n'ibigo bitarenze bitanu cyangwa birindwi, uyu munsi tugeze ku bigo 13, 12 nibyo dufite uyu mwaka, twari twatumiye 15. Iki ni ikitwereka iki? Ikitwereka yuko abantu barimo kugenda basobanukirwa, abarezi barimo kugenda basobanukirwa, bakaduha umwanya mu bigo byabo gusobanura umushinga, none tukaba turimo gutera iyo ntambwe kandi turimo kwaguka. Icyo twifuza kugeraho nabo dufatanyije ni uko tubasha kubona urubyiruko dukorana narwo mu bigo by'amashuri, dufatanyije n'abarimu babo abaza bahagarariye abo bana mu gihe cya public speaking, nuko bashobora kugera ku rwego rwo kuyobora ibiganiro mu bigo byabo by'amashuri, ndetse bafite abanyeshuri benshi kurushaho, ndetse n'abandi barimu benshi, ndetse n'ubuyobozi buhagarariye ikigo, bagafatanya mu kurebera hamwe ibibazo bibangamiye amahoro mu bigo cyangwa se ibibazo runaka basanzwe bafite, bicajwe no gushaka umuti atari impaka barimo kujya, ahubwo basangira ijambo barebera hamwe uburyo umuti waboneka. Icyo kintu kiramutse kigezweho, tuzaba tugeze ku ntego nyamukuru ya public speaking.
Tuti bakunzi b'ikiganiro ejo, ngira ngo murabyumva ko ibiganiro mbwirwaruhame ari kimwe mu bintu byakoreshwa mu kwimakaza umuco w'amahoro, bityo namwe ntimudusangize ibitekerezo byanyu. Ese ubona hakorwa iki kugira ngo amahoro yimakazwe aho dutuye? Ubutumwa rero bwanyu turaza gukomeza kubwakira, ndetse n'ibitekerezo byanyu yaba kuri Facebook ndetse na Instagram, aho mushobora kutubona mushakishije ikiganiro ejo. Ariko kandi 0728282 nayo ni nimero mushobora kutwohererezaho ubutumwa bugufi. Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika, mukomeje gukurikiranaho ikiganiro ejo. Muri studio muri kumwe nanjye Hussein Kayitare, ubagezaho ikiganiro gihagarariwe na Roger Niyigena, mu gihe Mizero Crispe ari we uri ku buhanga bw'ibyuma. Mu kanya turakurikirana ikinamico Nyiramubande.
Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Mugira amahoro nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo, by'umwihariko ikinamico Nyiramubande. Nge nitwa Hamida Mukundene, mbahaye ikaze muri aka kanya. Duherukana abana afite umugambi wo kubwira mbabazi bakavirwa ejo n'iruhiza, bakajya aho baza abantu ubuziraherezo. Ariko se bavuga mbabazi we ibi yaba yarabimenye aha yibereye mu kazi.
Baba, ndashaka kumupima mizuri. Ubundi ndodere ikabutura ya pacanga nzajya nambara muri weekend ngiye kurya abana.
Ntabwo we none. Pacanga?
Pacanga.
Cyose kandi noneho ni ibiki?
Ntabizi.
Kugiye kurya abana? Ariko none abana b'ubu mwabaye mute koko?
Baba, pasanga ni kukubwira ndashaka ufata udupande twose twibitenge byanyiri byose byagiye bisago ubundi duteranye inkorere imikabutura nguhe tunambira ngo nangaye nguha yavansa
Itambaro byo rwose ndabifite hanyuma rero urasigira 2500 nuzo je kwifata uzanyongera ibindi 2500
warese se nka yagwa yose ubundi narinda ngenda nka na yarya reka nyaguhe
ariko gakuru ubundi amafaranga yakura he ko nzikura umunyeshuri
murugo barayampa
ngo reka kumbeshya gakuru hari amakuru mfite ariko ubundi tubwizanye ukuri kunzi neza kuri umunyeshuri aya mafaranga yakura nyamara rero ngiye ibintu urimo
simbiye wanze kubyemera wowe mpima ngende ningaruka nzakubwira fresh ukuntu ibintu bimeze
nyamara rero gakuru iyi myitwarire yawe tangiye si myiza uzajya umenya ko turi impunzi kandi uyu tugomba kwitwararika
Mwakoze rero kuba mwageze hano mu gihe twatwumvikanye. Uretse gakuru na mbabazi ntari kubona.
Mbabazi we nta kibazo. Twavuganye yiteguye kuzadufasha.
Ninde yabuze impamvu ya gakuru.
Njyewe ntayo nzi. Gakuru we nkeka ko mubo tuzakorera ubukangurambaga nawe azaba arimo kubera ko ntagishaka kunyumva nuna munyuzeho ngo tuze ambwira ko nta kanya afite agiye gushaka bora
bora biki se kandi
ibyo nta kibazo reka turebe abana wowe nk'umuntu mukuru uzajya kwa papiasi mu rugo rwe rwa kabiri mbabazi na minyone bazajya iwabo wa gakuru mbeye tiwowe uzajya kwa habana dore ko banakwishimiye nanjye rero nzajya mu muryango wo kwa soronga none se ubu murabyumva mute
urakoze abijo mu by'ukuri ntibyoroshye mwese mwumva ko uru rugendo dutangiye rukomeye cyane cyane nkanjye uzajya kwa papiasi no gusenga abandi nabo mukamenya uburyo bwo kuganiriza abantu bakuru
ese ko mutashyizemo n'abazazi wacu
minyo icyo kibazo wajije ni cyiza kandi kiruri nawe ugagenda ubaganiriza gahoro gahoro kuko niturangiza iyi miryango duhisemo tuzajya no mu yindi
reka rero twibukiranye ibyo tuzavugaho
Ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ni karibu mama haba. Amakuru y'iminsi nyinshi.
Turabona turaho mwana.
Wowe se makuru. Yewe nanjye ndaho. Gusa nyine maze iminsi muze cyane kubera akazi kenshi.
Birumvikana. Ariko rwose uzagira niyo kubita agashyuga ruko turebe. Uzi ukuntu tuba twagukumbuye cyane.
Ni ukuri se. Birumvikana cyane rwose. Ahubwo se kiri wanjye wagize ngo we turaherukana.
Umva rero umwana wanjye ni nacyo cyari kinzanye. Mu by'ukuri umwana wanjye ntakirya ntakirya
nibyo
none rero narinje ngo dushake umuti w'ikibazo gihari kandi numva mfite igitekerezo ko nubona nyokoroma akomeje kwinangira hiri nazagufasha nkaza nka kwimuruka ajya kubana naho abana muri janvi yubashye nukuri mukamwihishemo rwose nzabakorera buri kimwe cyose nshoboye nzajya mbatekera urumva mu gihe cy'amezi 9 yose kandi ngize n'imana rwose mukabana ugahita utwita bizaba ari amezi meza kuko rwose uramutse ubyaye mwana agaragara kuko njye simbibonamo ikibazo umwana ni umugisha
mama ibyo rwose wari watekereje nanjye mbona mbitekereza gutya
rwose
ariko ikibazo ni marume aramutse abimenye yanyica ntabwo yandaza
azabibwirwa n'iki kwa mwana kwa papiasi Sabine ko yagiye ntibasa kuje bakagira aho bagaceceka ubu se hari ukimuvuga
tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro twabagejejeho kuri uyu munsi aho twaganiriye ku biganiro mbwirwaruhame aho umuryango Ejo Youth Echo ku bufatanye na Never Again Rwanda ikorera ihuye ndetse na Vision Jeunesse Nouvelle ikorera irubavu bahurije hamwe abanyeshuri bo mu bigo 13 mu mujyi wa Kigali mu mashuri yisumbuye nuko baganira ku nsanganyamatsiko igira iti amahoro atangirira muri nge ese niki nakoresha ubuhanga bwanjye mu guhangana n'ibibazo bibangamira amahoro mu miryango yacu ku ishuri aho twiga ndetse no mu muryango mugari nyarwanda ese wowe warudukurikiye ubona hakorwa iki kugira ngo amahoro yimakazwe aho mutuye 0728 0282 32 niyo nimero mushobora kutwoherereza aho ubutumwa bugufi cyangwa mukifashisha imbuga nkoranyambaga yaba Facebook ndetse na Instagram kombi mushobora kutubona mushakishije ikiganiro ejo reka ikiganiro ejo tugicumbikira aha ariko n'ukuri tubashimiye kuba mudahwema kubana natwe buri gihe kuri mikro muri studio mwabanye nanjye Hussein Kayitare wabagezaga ikiganiro cyari gihagarariwe na Roger Niyigena dushimire kandi Mizero Crispin wadufashije ku bahanga by'ibyuma amahoro y'Imana bane namwe ciao
Ijwi ry'Amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Diane Nahaje twari twazindukanye, ndabikibanure ndayifuriza kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu. Ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro dusangira ijambo.